Tumekuja na usafi tumeoshwa. Ai, tunaimba kigosho ifikie mavijana na mashosho. Ai,
kuna feeling mtu pata kiomoka na hiyo feeling mtu pata pia kiokoka. Uko na confidence kama mtu wa komboka, unacheka na furaha wanadhani wewe ni joker.
Jumpa kama sai olaboni na magoti isigonge majirani hadharani. Tuna bounce na design na mikono zinapeperuka ki design.
Tuna go 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 injili ya body na grow grow grow.
Ndani yake
siko solo lo, mimi ndani yake siko solo lo.
Salimia mundo, mwambie anapendwa. Ola boko na ingoro, mwambie bigo. Salimia mundo, mwambie anapendwa. Ola boko na ingoro, mwambie bigo.
Imenikumbusha nyumbani, wagidomo kwanza big up. The way you see me dancing, the way you see me praising, alilipa gharama. Hima sana zitoka, itabamba sana kama umeokoka. Si hata ono na put me tulia tuna goda nisakie.
Everybody dance your wimbo, everybody dance your wimbo. Kanye gospel tuna dance your wimbo, 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 wimbo. Tuna dance to the Lord till death, Jesus still talk. Kile ameduna na dem can copy. Milango zimefungwa, hizo usibori. Anavunja lo, anatupa.
Salimia mundo, mwambie anapendwa. Oya boko na ingoro, mwambie bigo. Salimia mundo, mwambie anapendwa. Oya boko na ingoro, mwambie bigo.
Everybody dance your wimbo, everybody dance your wimbo. Kanye gospel tuna dance your wimbo. Bimbo, 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 tuna dance to the Lord.